Thuto 19. Leka go fitlhelela pelo. Diane 3 temana 1. Kgangkgolo. Thusa bareetsi go tlhaloganya seo se rutang le gore ba se dirise. Ka fa o ka dirang seo ka gone. Thusa bareetsi go itlhatlhoba. Botsa bareetsi dipotso tse di tla ba thusang go itlhatlhoba. Ba thuse gore ba nne le maitlhomo a siameng. Rotloetsa bareetsi go itlhatlhoba gore ba bone gore ke eng fa ba dira ditiro tse di molemo. Ba thuse gore ba dire dilo tse di molemo ka ntlha ya go bo ba rata Jehova. Ba rata batho le dithuto tsa Baebele. Ba thuse go bona gore Baebele ya reng. O seke wa bakgala. Go na le go ba tlhabisa ditlhong kgotsa go dira gore ba ikutlwe molato. Ba kgothatse le go ba thusa gore ba dire ka natla. Dirisa Baebele. Thusa bareetsi go tlhaloganya gore dithuto tsa Baebele, melaometheo le ditaelo tsa Modimo di bontsha dinonofo tsa gagwe le gore wa re rata. Dira gore bareetsi ba eletse go leba dilo jaaka Jehova le go batla go mo itumedisa. Gopola gore Jehova ke ena a gogelang batho mo phutegong. Dirisa lefoko la gagwe go kgothatsa bareetsi. Mo bodireding, fa go kgonega, botsa dipotso go bona gore motho yo o buang le ene o dumela eng. Ela tlhoko tebego ya gagwe ya sefatlhego le segalo sa lentswe go bona gore o ikutlwa jang. Nna pelotelele. Fa o batla gore a go bulele mafatlha, o tshwanetse go dira gore a go tshepe.